Pongo Records. Tukolo Betri, Tukolo, Tukolo, Tukolo Betri. Nani ana charger, charger, charger. Asubuhi ya tugongi ya tatik, na jana usiku tulizima zik. Duniani ya kunaga freak, kila kitu nalipia fee. Nyumbani na mtoto little kid, akikuwa staki yawe kama mi. Mama yake nae mwenzangu na mi. Kazi yangu mi na uzaga. Akia Mungu mi nafanya kila deal, kwa sababu tu ya pesa neza kill. Sijulikani sina ID, mtamzima unani saka mi. Nawasha nikatia R.I.P, ila badwa kinipata R.I.P. Wameni tengeneza rohi, japo Mungu alini umba good kid. Tukolo Betri, Tukolo, Tukolo, Tukolo Betri. Nani ana charger, 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 yes. Tukolo Betri, Tukolo, Tukolo, Tukolo Betri. Nani ana charger, 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 yes. Kila kona kiulizia kazi, haijalishi hata kama una degree, division 5 ama PhD. Wote tunataka chaja tuko C. Na michongo inazia plan B, hakuna cha plan A ipande hii. Ni maisha sio movie ya TV. Hatufagili Gucci Louis V, madada dua meja zana T. Na usidhani wanatoa free, bila pesa wakufagili. Hata kama brother meni HB, bado nipo mtani, nipo street. Nina kimbizana na nani, wameni tengeneza rohi, japo Mungu alini umba good king. Tukolo Betri, Tukolo, Tukolo, Tukolo Betri. Nani ana charger, 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 yes. Tukolo Betri, Tukolo, Tukolo, Tukolo Betri. Nani ana charger, charger, make them know so we said the battery low. No money for the ATM, you know. But none of them can stand tall as a you nice slim soul. Babylon murder, Bob man quitch.